leta
ka kantu gahira nyine
kakaba gashobora kubacanira utarabashe kwigira nta nubwo wavumba
ntibibaho
ntibibaho rwose uburawe muratubwira hirya aho ngaho bite mwebwe umuriro w'amashanyarazi murawe ufite nje rwose aho nabereye sije gukubeshya Alphonse nibwo ntabibona
wenda wajya gusanga wenda umuriro kubura by'umuriro byo ni ibisanzwe nyine urabizi na cyane ko no ku munsi w'ejo wiri ugenda
cyari cyane duce dutandukanye
ariko none
bisagara za gitega abantu bose byo kuvuga barare imipira ku mateleviziyo wapi
aho ntibanabiheruka ariko noneho icyatangaje ni uko urewe ugasanga Kigali yose aho ubasha guhagarara ukabona uretse abo bantu twoze tuvuga nyine babashije kwigira bakagura utwo tuntu duhinda bagacana ari kuwundi handi hose umuriro ngo mutahe waragiye kera
no mu ruhango ntawo rwose dore umuntu uri mu ruhango bita mu kiyovu cyati natwe ntawo nabo ntawo bafite rwose ntabwo byoroshye
ntabwo byoroshye ni ikibazo
byoroshye utaza kumwe ngo biroroshye
ubwo ba bantu bajya birirwa bavuga ngo bacuruza ibintu byangirika
ubwo barabirya
ntabwo babimara ahubwo ubwo bihanagure nyine
byirire ibintu byinywere ntakundi si nibyo gusa rwose ewasa ubundi yajya gitubwira ati aha naho muri uri buze kubura ariko ushobora kuba wagaruka mbere y'igihe ho gato mu itondere insinga z'amashanyarazi ariko ndatekereza ko iby'igihugu cyose ntabyo bari batubwiye njye ntabyo bambwiye ntabyo bumvishe Kigali babarebye undi babibwira mwebwe bite umuriro murawufite
yaba bagende batubwira kuko ntabwo byari bisanzwe
fata telefone yawe ujye handikirwa ubutumwa wandike ijambo flash hanyuma utubwire niba mwebwe umuriro muwufite ubuherezi kujana 2023 abatelefona ni mu kanya turaza kubaha ijambo muze kutubwira tubwira ati maze Gikondo ku munsi w'ejo uwo muriro muvuga banatwitse iduka rirakongwa karashira nta n'icyabashe kurokokamo ati umuriro byo rwose ntawo rwose ntawo ariko rejo ubundi kwa gatandatu mu gitondo hariya bategereza ijya akagugusi nabonye hariya hitwa kureto sinabonye iduka rigurumana
iduka ryarakongutse rwose
ry'amarangi uyu we niwe ari mugoroba uze ko amubayeho hariya Gikondo na miliyoni yose ya iriri mirashya irashya alimentasiyo ibintu ntiyatari ariko ahitwa Nyarusange ubwo nawe ni muhanga mu muriro nawe
mbese ubwo urabona umuriro utari i Kigali koko uraburi Nyarusange gute uraburi Nyarusange nyine ugira ute ariko Angeli tukiri
ku yewe nabwaga ni i Kigali Muhima nyine yaba bita ku Muhima ngo depo igize kirakongoka irimo ibintu byinshi by'agaciro inkuru ku kinyamakuru umuryango irahari no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye aho ndabona mu mafoto rwose ibintu byarahiye pe ariko nkabona n'imodoka ya polisi ishinzwe kuzimya umuriro nayo irahari ubona ko nayo yahitabiri rwose ikora akazi kayo hanyuma mu magambo magufi cyangwa se make banditse kuri iyi nkuru baragira ati i Kigali ahitwa ku Muhima depo y'ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 300 yarahiye irakongoka yose irashira bagira bati mu rukera rwo kuwa gatandatu tariki 14 Ukuboza 2013 depo y'ibicuruzwa bya kampani yitwa Sojeko rwa iherereye imbere y'ahahoze Eto Muhima mu murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge yibasiwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka bakagira hasi banyine bakaba bati nk'uko ikinyamakuru cyabitangarijwe na Kabango Emmanuel umwe muri ba nyiri iyo depo akaba umwe mu bari bagize nyine Sojeko rwa muri babiri bayigize ibyahiriye muri iyo depo ni ibikoresho by'ubwubatsi aribyo nyine aho bakunze kwita kenkayeri birimo amarangi byose bikaba byari bifite agaciro ka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda ubare ku mafaranga bishyuye ku babishyira mu bwishingizi gusa ngo iyo polisi y'igihugu idatabara hari gushya byinshi muri ako gace cyane cyane ko iyo depo yari yegeranye n'inyubako zicururizwamo ibyuma by'amamodoka birimo ndetse n'amapine bibaza ari amapine yafashwe abaraga ari yatari
urumva kuzimya biba bitanoroshye
banamubaza ariko yaravuze ati njye ntabwo nzi icyateye umuriro gusanyaga ko ari imwe bita amakuru sirikwi kuko nta muntu uraramo hariya aho nyine umuriro wahereye mu gihe iyi nkuru yakorwaga polisi y'igihugu yari ikomeje guperereza ngo hamenyekane intandaro nyakuri y'inkongi y'umuriro gusa ibimenyetso bike byagaragaraga bikaba byari bishingiye ku nsinga z'amashanyarazi ntabwo numva Ewasa yemera ko haba hari umuriro wayiturutseho watwitse ibintu no ku mugoroba ubwo babazaga umukozi wa Ewasa hariya Igikondo ahahiye indi alimentation yaba yatereka reka ntabwo ari Ewasa ntabwo ari Ewasa
amakosa nkayo ntabwo yayigaragara
ntashobora kwigaragaraho ikora neza nta kibazo
nyine birumvikana
nta kibazo ifite ibintu byose ni sawa sawa.